naringanye cyo kubadira nyimbe naringanye uruko akanange inyo abakazi mu ngugu mude urugiro rwange musaze ukuruzaya kingamba kiki mu buganda virense bateka bo mu byo musika na kwambigire ibyuri atinyinya we gwari gutyo nafude nange ni mu murundo mwanika sikire mbe wange abakazi olwamulaba ne bamunyinyiza obubina n'okwewuunya ntibambika myaka mito kafaananya omufucyoka kanyuma okubika n'otagala byanjuba kunjoka era bize ennaku mu nsi tebaliba ab'ebirwadde ne batandika okukanoonya tikitaawo afudde naye tuteekwa lwakiri omuzaalira omuzzukulu omusajja atulumye oyo omukunoonya omuzzukulu ebyamuviiramu wuno wali abalage amayuteka bino okwo ndowooza n'ekiro zaazituba ssatu zokka obulwadde bwamuluma dda naye abakazi muli bya ttima lingi wo musa omusiika w'enju yange bamama mwamuta dda ate naddala ab'omwenge abaafiibwa tebe batya basudde banyabo sirimba munsanyiza basudde banyabo sirimba munsanyiza ettima eryo lyagenye etya okutta akaana kano nga ka myaka mito ekyokuva nkitegeera naye ate omusika akazaawo oluyavu n'abaana mwebusa nze kitaawo kennyini tokigaana nakulabula ekiwuka nakiyimba kikyotawulira okuwalampa nabukeera mukazi wa mbudu eri yatonde mu maloogi kyemmanyi omutegedde wamwambula mwesanyuse n'enkulaga mabwa kabiina kejjukira nnyo wamubuuza ate bino biki koye mwana gwe tewazze kunneeronda obeera watalabanga kabuutongo bwaluma siikunenya emyaka mito naawe n'osaatuuka mbu kinanjo kyakimiseko kitegeere bwakolola weewuunya takomba ku mmere obulago weegatta dda mumulaba mumpi naye atambula namuggo yale mu kwesimba omugongo gwakutuka dda bw'ogatta amagulu agamulumye ekiro kyonna sirimu alumye bantu mbadde ndudde ennyo okulaba gwafumba atyo nabiryo yawaniridde yaleeta ku mpeka ezimujje kundiri eka amaziga amajja mabi gajjukiza amakadde omwana akakozewo maama omusiika w'enju yange bamama mwamuta dda ate naddala ab'omwenge abaafiirwa ate be batya kanjogere ennyo mukowe akabiro we mbabuuza gyaloopawa abaana abangeeka nabookaluukatendi mutyaba enguulimbize kitamwe njibaganye bamama bakagitunda bajja bamalawo bannange mbalawudde munnamwawedde yiga kazi galwala dda gagejja biwuuka kiwaka nasandaga ate mwattu weewuunya lyosanga essingo lifaanana eryebuddo nze abaana mbeewuunya kekaliwo akala akenjujuba agakazi ago amabeere kumpi bita ebyakweta ebitwalibwa obuko okweyanza agasambya ebirogologo namuusa w'empawa mumanyi kyekikulu ekyo gabeera g'emyusa dda ng'enviiri ku mutwe zimu empewo yazitwala litunuulira aliriraanye n'amannyo mu kamwa tegateera kuwera nnyo nagalwamu ngategeera naye muleke kutumalira abaana batoga kazi mmwe musa omusiika w'enju yange bamama mwamuta dda ate naddala ab'omwenge abaafiirwa tebe batya abakazi abakulu mmwe bamuganza butooka nkulimire embogo zammwe zimeremu olwazi n'okulumira olusenyuba banyaba omwanyiza ate naddala ab'omwenge eyo mbiraba ono mumumazaketiyo temuleeta nguuli nate gyanyweddeko emaze okumulaga akabi mu yo wanyweramu enkaatuufu nguuli yannaba kikitabo gisaanywanga wesaze kusureno abange kangindo mwana wange watu nuratio embera mbi obuyambya weanza naddala ebiweke ebiwewezo obulumi obwo amabwa n'okumusiiwa ekiri munda y'omu mukama yekka yakitegeera nsiibudde kambala babasawa uvawuvawo naye tututte kaki uvawuvawo naye tutwala kaki embeera yakanakani yongolesiga kati abaliwo abagalwa abaliwo alina kalinawo taata yandiyambye nnyo ebe mwanyi bwekyoba weyinza ekitabula nkwabagalwa kizaalavu oleeta gyoyinza oba katomola anyweko ayita n'emmandwa yategeera kyenaalya tusiimye nnyo tweyanziza entasiima olulala ate bulwagikaabirako tusiimye nnyo neyanziza emyaka gigenda mu kkumi bukyanjalula naye era muggwayo nemwebuuza nti abaana bamani bano banalyaki mbasiime ntya ng'obugalo mbanyenyesemu ebyennaku tubise wali sebokuba eggunda nsondesonde munveewo n'obuno kwe nayitidde amazina ga mulema wanzaaya nnyo nandigize embaawo toba munnange gano gazuula otya ebaliwa mbabuuza bentumira baliire bamumira ab'emikago baggwawo ekafeera ali atya taba kugumya ndereye esatu kataafe byawongo neweewuunya ebyenfuna byensi bifuutiseemu nna tava mu mbuza nsujju mwesabira abaliwo mubeere n'obulamu kuba gye twalaga kalungi kambulayo bwe ntyo kale bwensibudde kambala baabazaawa